Kanungala sama kuno makhosi lesekhawukile yatshata namhlanje emzini wamanzaka nali plomela kiwa tsangwendlela ngabafana bedlula beyotheza avuyile amangxongo namhlanje
usobuthakazi
uyathathwa ngelitshoyo khuntyu
umbenzala papila wentombi ngakubula nawe sisiriyasi wentombi ngakubula nawe face to face na kuchama nyana Umbe ipapila ninga kuzama nyana Ndarume na mamadume Makomi na jiovi, ovi, ovi
Nayo na vula umlombo
Was wana nyana my baby Was picture nyana my baby Ba imbele la bagu
Uman, uman, uman
Nivona,
nivona
Lapo sebe imbele
Uman, uman, uman